phansi mina ngiphantsola ngizophinda ngivuke noma ungangithatha ungithekele phansi mina ngiphantsola ngizophinda ngivuke isikhathi sami manje to shine ngoba ngista you can look down on me.